hati unasaidia chama fulani ambaye hata haikukuweka kwa kiti. Wacha ile mambo, unajua ni Uhuru tu alileta ujuaji mingi ya pesa nane, bali ingekuwa kwa debe wewe usingekuwa governor Nairobi. Na kukuolewa si lazima wananchi wa kung'oe, I mean MCAs na senators wa kung'oe. Tumekunyamazia sana because we respect you. But ukianza kinyoriro ya kudharau UDA na president na deputy president, huta run hiyo Nairobi vizuri wewe. Wewe wacha mchezo bana. Ulipigiwa kura na wananchi kukalia hiyo kiti. Wacha kudharau wananchi. Club owners, bar owners, let them work vizuri.